waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
maalin wanaagsan akhyaartana dhagaysanaysa ay ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda s b s iyo wararkii maanta oo khamiisa 24/8/2023. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay inuusan ka yaabin gerida hogaamiyihii kooxda wanger ee fuushka yevgeni brigojin. dhowr ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada ee xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ayaa isweydaarsaday weeraro xooggan oo dhanka doodaha maraykanka laga qabto madaxtooyada marka loo baratamayo. tan oo ah doodii ugu horreysay. dowladda dhexe ee austreeliya waxay maanta daah furtay hay-ad maalgelisa fanka qaranka oo la cusboonaysiiyey laguna magacaabo creative australia. tira baratamayaalka doorashada xisbiga jamhuuriga ooga qayb galaya 2024 ayaa weeraro adag isdhaafsaday baratankooda kulankii ugu horreeyay ama doodii ugu horreysay, iyagoo sidoo kalena ku kaftamayay ninka isagu haatan u horreeya marka la fiiriyo codadka oo ah Donald Trump oo isagu aan ka soo qayb gelin doodaasi. waxaa kaloo jirtay habeenkaasi ninka la yidhaahdo Vivek Ramaswamy oo ah isagu nin ganacsada dhanka teknolojiyada oo ah nin siyaasadana haatana ku cusub oo dhallinyara oo 38 jira, ayaa waxa uu isagu markaasi muujiyey awood dhanka ku saabsan codadka uu helay. weerar adag ayaa laakiin kaga yimid dhanka dadka la baratamayay oo isaga ka khibrad badnaa, iyadoo Mike Pence madaxweyne ku-xigihii Donald Trump uu ninkaasi aad u weeraray uuna sheegay waxa uu sheegayaa inuu Maraykanka dejin doono, horumarina doono isagoo aan nin haatanba bilow kuwa siyaasadda. dowladda federaalka ayaa maanta daah furi doonta hay-ad maalgelin faneeda oo heer qarana oo la cusboonaysiiyey laguna magacaabo Creative Australia. hay-addu waxay bedeli doontaa golaha Australia oo isagu 48 jira, waana xudunta siyaasadda dhaqanka qaranka cusub ee kharashkeedu gaadhayo 286 milyan ee dowladdu haatan ay ku dhawaaqday bishii Janaayo. waxaana hogaamin doona guddi ka kooban 14 xubnood oo ka kooban fanaaniin, jalayaal iyo agaasimayaal, waxayna diiradda saari doontaa horumarinta dhaqanka dadka indigeneska iyo sidoo kaleete farshaxanka kala duwan iyo diyaarinta goobo shaqo oo wanaagsan oo loogu talagalay shaqaalaha farshaxanka.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.